yeah.
And every beat.
You just the future king. Killer BZ. Yeah. Let them know us. With another hit. With another hit. Yeah. Wivu wa nini muke wangu. Wewe. Urembo wako nje furaha yangu. Wewe. Achana na wale kuja uwe wangu. Wapeke na mimi pia leo niwe wako. Milele niruhusu leo nikuvute machozi. Machozi nikusahabushe wale wale majambazi. Jamani wewe ndio maji ya uzima jangwani. Duniani ni wewe mwenyewe hakuna mwingine. Furani aliniokoa kinipenda ni wewe. Furani aliniamini akanipenda ni wewe. Furani aliniokoa akinipenda ni wewe. Furani aliniamini akinipenda ni wewe. Furani
ayuwa diwana kuna mwingine. Oh yeah, I let them talk cause you and I go last. I love you full on me. No matter the problem you plan me. Already no more worries. Do you know that? When I cry, she cry. When I fall sick, she falls sick. When I fall down, she falls down. Love you, my full on me. When I fall down, she falls down. When I fall sick, she falls sick. When I cry, she cry. Love you, my full on me.
Aliniokoa akinipenda ni wewe. Furani aliniamini akanipenda ni wewe. Furani aliniokoa akinipenda ni wewe. Furani aliniamini akinipenda ni wewe. Furani wivu wa nini mke wangu. Wewe urembo wako ndio furaha yangu. Wewe achana na wale kujiwe wangu. Wapeke na mimi pia leo niwe wako. Milele.
When I fall sick she fall sick. When I cry she cry. When I fall down she fall down. I love you my fulani. When I fall sick she fall sick. When I cry she cry. When I fall down she fall down. I love you my fulani.
Aliniokoa akinipenda ni wewe. Furani aliniamini akanipenda ni wewe. Furani aliniokoa akinipenda ni wewe. Furani aliniamini akanipenda ni wewe.